ubalulekile konke okulapha endlini hayi hayi ungokwakho othandekile konke okusenhlizweni yami ngikuthandela wena thandekile konke okusenhlizweni yami ungokwakho othandekile Isandela wena thandekile Oh baby thandekile Waswa muhle enhlizweni yami Mina angilali nokulala Ngicabangana nawe ubusuku nemini Inhliziyo yami shaya namandla
Give it to me. I
should.
Give it to me.
Give it to me.
Nance.
Give it to me.
Give it to me.
Yeah,
I should. Give it to me.
Konintela. Nishola.
Give it to me.
Just give it to me. Konintengi pete. Konintengi fumbete.
Come on.
Konintela. Tanya, Connie, thank you for me.